Fuzelihle usebenzile ngiyabonga ngifundile kuwe maskitundisile kwadingela baningi ngesipho wasibona esamncincibo oh umzala wakhulile zintombi ezinhle ngikhumbula masobuzo lapek sobuthi khona intombi enhle njengaye asho ngezelincane athi cha uthi ufana nolihana bese uyacula kancane uthi maya hi maya ho oh.